studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hede be studio tamani oda sa yo saki ko modo usman diko halan ton kabaruji gondi dodi jode maison la presse la bamako gani kante wonane to bogi jande to basi wadi kenye kure malle hakkun malin ko be yimbe lagine nenno ko heba nan de ka taton keddi ken hewbe du barmi habde dor e toron dat ko sifa le G5 Sahel e ana wonda do hokkudon suka mudun golle projet mudun keso fuddi beete hande bamako do milliardji didi e millionji temere joy ngadte hen fay hunde falake e fuddugo golleji makko kidal kany edi tumbutudi nan habatobe platform kany be sema be ka anandonta tumbutu handen do yo di goni sembe kabaruji di men jogani an bismillah don do studio tamen basi wadi alankenya hakkunde suka mali e lagne nokku kure malle fuyo batte hono wabbe habburu dewgal endinobe faltude kero lagne gol fuddiri piande gidagol nono wedagol kaaje kanye sumude bitikaaji fawarde e kamiyoji fu ngadi hedi malinko goto heddi ke hen ko buri chapantatondu mbarmi didon keddi ke hedi lagne ton non hewbe mbarmi hejaabu gouvernement naati ton bete hande keddena umar waygalu fa beedra de fam
o do basi wadi hakkunde suka be jokkolbe leedi mali kanye e leedi lagne nokku no dirtel kure malle sedi be ka koliti wiide yusukabe jokkolbe malin kobe gonnobe do kurtungu kany en dari fa jabbiro ton so gendarme ngabe gombe tombe kadi dun en dembe dari fa jabbiro sembe e dole su dun lati sababu basi jinga ton hakkuni mabbe den sukabe jokkolbe jiabe leedi lagiri ndi du bila so nati e bitikaji malin kobe gondi ton di tagal ko dido basi jinga ton ko gendarme ngabe be nawtiri ton yiteji mabbe di sobe chaaki be do sukabe jokkolbe wattu jono hulita wel gendarme ngabe gombe le keri leedi di be pido hen dabareji yalla jam e dejaran warta le odo nokko womangal paden leedi mali dun jottibe to kure marle to altinere nyaloma handen kolitiwi leedi do basiji malinke goto heddiki le hen be lagine beedu yimbe le mudu hewbe barmi le hen dido basiji hakkunde gelloy gon koy le keri leedi meden di wakkati fu idum watton ko sakiti ko le lewru novembre tan 2017 gelle didi wotirni an leedi mali wondini an leedi lagine be kabi ton do damaje dun latik sababu so yimbe le nogay didom keddi le
e wi mambi keta mer kurmale o ka basiji di ana keddino e wonde fa beete hande o hay finanno don sonkobe legen be filude jama o mi yeli non laami mali kanyo be legine be jida fa basi o hebno ndurufira kede ko o sefudi e len jallo li faccitango umar baygalu
le kenyon wattu sappo e go yamde jabbiri silimaji chapande nay e joyi fa handen mali kobe guinean kobe an gondi e memindirde ton ko lati sababu mudum yo kurtungu non arande yimbe le gombe le de do leedi didi an bawi yad nokkule de fu no jiddiri kenyon woni hono ko dido basiji mata ton yimbe le ko yata chapantato e jettom kanyu en parmi li hen bangal mali kobe yimbe dido guinean kobe du keddikli hen hew mabbe parmi hen mangal pat en ban gondi uttinde yite fa chaaka jamare de on wattu fu don son kobe le guiné be gondé uttinde yite fewtude e yimbe le civil en kanko gouverneur o yottikili nokko fo jewto yalla hono ibilisaidi kani leltirade wattu joni o jati min nani wiama wo malinke chumaro le leedi lagine ni nokko kure malle
kala ko jiddon famitaade poode faade be me amé ande Facebook na Twitter on bay noddude numéroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon akilaji modon ministre jande leedi meden Hussein Amio Gindo yalti e gouvernement o altinere handen heedi ministre denon darani be kabaruji ndokki tajral o do kabaru ka wala fu ko be sefi do ko yaltini mo Hussein Amio Gindo ndartno latade kananki tan 2013 de se hebali nati e gouvernement IBKO o ila 2014 de latade du ministre haro chaddi leedi men projet mamtare deejere e yirwere juninde do beedande hono bawde le ngurnam e golle li sahel fuddi betay hande bumako do yo wadde fa toranda ko sifa heedi sukabe tede do hokkude dum en golle leede chubaade le hen nana milliardji didi e millionji temere joy ngarte e le golleji mudun dagu duubi tati non o do projet UNESCO hebi hakkilanta ko mudun yo gofan mamali G5 Sahel e golle dibbe mudun kuncanta dum hore keddana mamadou sama seki umar baygolo fa bedro den fam
fanda go hejo habude brondaji chatudi bangal la kabaru jande e yirwere bedade leede gambi e kany senegal go hejo na golle dun non der leede G5 Sahel go lato dun faaba bangal hebgol golleji sukabe keddena gon chollo shang hore jo biru UNESCO to dakartun o sefige do nafaka kabar mudun wonande jamarende
nous voulons que des actions
kaja renti de bod amen fur fa yimbe be pamo hono ko min dartata ko li de do bod min giawani yallon min kan ekintinde janginobe fa pamo no golleje mudi ngorri min beeda ande mabbe dubbe nattine le yimbe lati politiki ngaran yaltinede bangal jande dum min kan adirade min jewto yallon yirwere hani wadde le nokko yirwere ko na yiri bangal kebe
de développement socio-économique des pays
elebi kejado G5 Sahel ele dental won ko min kebata ural doti allaji kabaru der nagu kuljim gijo holitivide o do anya o no forrajati e fandaji fedde mabbe de kedanamo
dans une région confrontée
eden les régions do tidal laji mawdi ngoni nayridi bangal wayde denagu trafic droguji wayde yirwere kanyum e talkaku wajibi sinadati kandi nangedi di yewte yalla hono sukabe kani jangindirede ndokke golleji yewtuti yalla hono min kani rentinirde bawde amen fami pewta e wayde denagu yalla yirwere an wada ko nayri bangal lamu o
le balde didi woni ko dunke ande kala ledde de mi joto do dabriji kandi fiade bangal hun changul hore imade o do projet o
suga jokale sofer yimbe jogibe kabado ciutuno ila nogaade le lewru avril 2018 ndudu nokku do hakku muude e sabale commune jallube o yo kiloji sedada yopitama nyanda asoere de dun joy lewru mendu do wattu 5h kikide sofer o kanyi suga jokale jeyado sumpi be do don kafu ngarti basaka fo wala nanno be dokki tajoral ko fu hono sikitaabe latade jiyande ko ba tetibe ko be jogino fu joodi jawdi mabbe telefoji fa warde e permis mo o jogino wala fufu fali e fuddugol golle makko kidal e tumbutu habatoobe plateforme kany e be sema be non anandomta tumbutu handen kidal edu plateforme be cubbe plateforme be cubbe hande horobe sema ndokki tajaral o do kabaru nen e wi keda hala mudun lan lagal fu ana wonda nen laro daade dum gollidinde mabbe du fuddan mohammed ag mohammed mo sema sefodike mohammed samaseku keda dembe
ndi mi la wide joni woni arande en kana yargol yaso golleji di sabbe kulade fuf ngarti do gonno sabbe dun no wattu hewtugol holare nda gubede fuf njilino hebude bangal huncangol hore golleji tal kurndu nde do darande kay kabar mudun hebi lawol mo fuf dun wadam bawde mudun yalla dum beda yarde yaso tokidal eto tumbruto fun golleji di wadda tilade ko min domi tan yu jamarnde fuf bannuko min sima won kaltunado kabaru nabgol yimbe len der nokuji mogdi kejabe gubal sema e kanyabe lamube ana tokidal tum be fama be dun jottike to tumbutu tum denno yimbe la gubal platform ngoni doma be tokidal tum e to tumbutu tum be sema e kanye be platform andon wiide wato fuf dum way fuddude denno golleji sedan tan heddi wadede hekkul ame minen kay tida la fuf wala sona kabar kaaki gollirdi e nabgol yimbe le der nokuji makko
tagal kidal tumbutu fawarde gaaw sumele buube mega non yaha menaka nyande jene leru mendu lami be region o an gondi e lani nala de dum dubi sappo go tagal ko amadou touman touré yaano ton yo kananke leedi ndi joni woni ko kananke teddu donta ton wadan wattu honom wayde de nagu di jangile ngaluru de hodum woni hakkilo wombe ton kede ko kejaado amen studio tamani halde ele mabbe li faccitango mamadou samaseu
nokku ngoldo sahal leedi mendi region menaka na jeeda region gaji kesi didi juina di der leedi mali gilla wattu mo odo region o juina der hitane 2016 tidalaji kewdi nati e golleji lamudi garangal kanko premier ministre o wadan ele alhali tido sanne der region o iwde wara horeji yadi ci alladin jam e kuram e telephone gaji e kunande mun en denno yo hono ni jamare den na hepani sanne garangal kanko sumelu bubbe mayga o hebbe na jeli ngal lato sababu waltere der sifa ngurdam mabbe won kultibe wiide gi kani sanne guldo dawul bangal lam o gondo ima draj kewdi be tawire dun kabar ko o biltete fadde mako yottari tun goddo ka holti wiide garangal premier ministre o yo hunda mo ina jati dun lato sababu kanko her mako anda ko wudi ko pati tan dum hada e ko yottinte to bamako tun denne so kanko her mako yihi o andan ko hani gollude beedade be do didon be o to ka holti wiide guldo dawul lato sababu be tawira wiide leedi ndi na watan be hakkilo be kulitam be kala tallaji de be jogi wakkat jun o yalla be do na dawra de ka fu tawade ti allaji kewdi na godi bangal denagu beedade dundun wattu mo be cubi bangal dawulgol neddo landado goto holliti garangal makko latto sababu be ngatana hakkilo kabar denagu sabi siki wala kabti be hebbe garantun bangal denagu kanko premier ministre o faysu tay be do rutoto tiagal dawul makko gol denno o milay fis wargol makko o do wattu o na samina waltere der lanidal wutiji di lewi wobbe wadi denagu o na mate sanen dar golleji hebtagol jam so tawini premier ministre o na jogani dabareji dido telaji di bisimla mako kasoni o walna di dabare yonay ko wara bangal lamdi ngadaade di himbe le hewbe kolitiwide imadraji sumele buwe magadi fuf ona goddum so wana jote kabaru wuteji di
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et Federated Europe
sen ngarte kabaruji region ngaji meden ke ben fam non hono asawere jabbine de basi wadi hakkuni yimbe le wuro ama wongo le commune kasa hedi jankabu le selkul koro le selkul koro o batte bundu wonki non mursaka hen e on wattu du hono wuro bombu le commune madugo godu basi hippike do maggo fa didon keddi ken do kaddude di de kabaruji kedde hedan faande yewtere maana yeso yen tawde ko oraaji